Genge la Triggers
107 representing.
Nikiwa kama mnisa Mona Lisa, sita kuchocha, wewe ni malifisa.
Nikiwa kama mnisa Mona Lisa, sita kuchocha, wewe ni malifisa.
Napenda your thighs, kwanza ukiwa umepandisia mini your eyes. Ni sexy napenda piki ni digi, vile unakato kukitembea siamini. Mzigo umebebe nyewe alikubariki. Mona Lisa kiwa lime, you admire your lips. Pamukish ni usoro ni kisorora, your pics onimaliza. Na your body kwanza ni kicheki hips. Ukismile unapendeza juu your dimples on your cheeks.
Kwa Mona Lisa ni penta meiva, east adi west ona ngam ni kadiva. Nka short and sweet walai kameiva. Vile kamejibeba jo, taka winda. Kani love, yangu utangam. Mina penda light skin, super mwenye kona ass. Mwenye na ningam, pia mina mngam. Ukitenda wema unabarikiwa na madam.
Ayela Mona Lisa ni kidosho malifisa. Huyu ni malkia, ntamwakilisha kwa kanisa. Mifanto na picha zake kipost pale insta. Will you be my miss cause already I'm your mister. Medigi uyo madam, vile ye ni malifisa. Kavifiti na mimu ita Mona Lisa.
Aki kupendeza wona weza jifikisha.
Baby doll, baby girl, dame Mona Lisa. Super name cake, inafika number 9. Napenda hiyo drip na smile uwa neat. Nilimdigi pale gram, miu feel tupo light. Baby girl, anapenda niki smile. Nikim checky on the eyes, what I learn kuwa true. Baby girl, see me fine, it was attraction when we met. And love is going to keep us together.
Mona Lisa amevaya na ninyo kuwa kismile. Nika brown skin girl, sumbutura iko fine. Limdigi pale TikTok, mastingo waki dance. Ki design lim nice, haka nipa hiyo chance. Mona Lisa unani nice, mina die uwe mine. Mona Lisa my girl, my life is for you. Mona Lisa my heart is beating for you. Mona Lisa my life is only for you.